ikibazo chanye na sande ye muhungu wage ndenajali ladies and gentlemen it's me Linux and them jet up day
it's Power Records, Power Records.
Usivunjike moyo haya majina tu yanapita kuna life of the fame una haja ya kunikata tuyanze safari nitakula kiapo cha utifu na ukweli natamani niwe nawe milele natamani mbingu na ardhi ziwe shahidi wangu mie sio kwamba nakuomba ndoa kwa sababu umri wangu nakwenda nimeshakwepa mishale mingi ndo maana wazi nasema nakupenda nimeoneshwa nimeoteshwa unakesha unasali uniombea mema nimeoneshwa nimeoteshwa unakesha unasali uniombea mema hello beautiful it's who I've been looking for. Nikifaulu maisha baby uwe nyuma yangu kwenye misongo ya mawazo nisiwe peke yangu nisiwe just up to moja nikishiba nimsahau mwenyeza maisha ni mafupi twende wakati wetu tukaweza baki na kujari wena mfetu wena mfetu wena mfetu natamani niwe nawe milele natamani mbingu na ardhi ziwe shahidi wangu mie sio kwamba nakuomba ndoa kwa sababu umri wangu nakwenda nimesha kwepa mishale mingi ndo maana wazi nasema nakupenda nimeoneshwa